ndavira wa omulunja basinga amaso wedagandi mukubo nebuzo tukadi ngateno ndoza obasiti wanjie katino kotuse zenka kasozalidwa kaweddemu akagoba kaweddemu abazanye muzanye bulungi nayona abasinze nnyo kati rero mwanjula eri tata ne mama batuze mulabe yuno omulungi abasinga kaweddemu akagoba kaweddemu abazanye muzanye bulungi nayona abasinze nnyo kati rero mwanjula eri tata ne mama batuze mulabe yuno omulungi abasinga munansonyi wososo waza obambu ntijja nnyo wentijjira ndabawo ye mama boba gwokolotya y'omulungi muleka ntya talina we yakyama mulabe katonda mujase ntalina ate nanga mbatira bonna obasinze kaweddemu kaweddemu akagoba kaweddemu hey, abazanye yeah. Muzanye bulungi nayona abasinze nnyo katirero mwanjula hey. Eri tata ne mama batuze mulabe yuno omulungi abasinga basenga mulabe bakojja mulabe bajjajja mulabe eno siti wange aze aze ebintu tubirye mulabe 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 eno mulabe eno omulungi ampumuze mmeme basenga mulabe bakojja mulabe bajjajja mulabe eno siti wange aze aze ebintu tubirye kaweddemu kaweddemu akagoba kaweddemu hey. Abazanye muzanye bulungi nayona abasinze nnyo katirero mwanjula eri tata ne mama hey. Batuze mulabe yuno omulungi abasinga kaweddemu akagoba kaweddemu abazanye muzanye bulungi nayona abasinze nnyo katirero mwanjula eri tata ne mama hey. Batuze mulabe yuno omulungi abasinga kaweddemu akagoba kaweddemu hey, abazanye yeah. Muzanye bulungi nayona abasinze nnyo katirero mwanjula eri tata ne mama batuze mulabe yuno omulungi abasinga kono basinze